Oba devinji, ebirunji vinji, oba devinji katonda. Nkusabye vinji, emirundi minji, naye nga tolaga kukowa. Naye mukama byompadde, abalabe banji bolese. Tebanyumirwa byensanyuka, banyiga nti byompa bibayisa bubi. Naye katonda wange, gw'omulungi gw'ensinza nkimanyi woli. Daddy tofa kuba nkwe buli kirungi kyokwatako kimpe, kimpe. Kwepa, mukama tofa kuba nyiga. Buli lwe nkusaba nyongera, yadde nga bingi byensaba. Kwepa, mukama tofa kuba nyiga. Buli lwe nkusaba nyongera, bekiruma bakabe. Sinafuna bingi naye. Buli kyompa nkiwandika ku ntobo y'omutima gwange kuli. Buli kyompa ndikodinga naye bukyompa, bukyompa olwaleero lunene. Bukyompa lwaleero, lwaleero lukulu. Kukwasiza olwaleero katonda wange bwomanyi gye bigwera. Kankukwase n'olwenkya ombalire gye ndaga kati bega mukama bega begera binene bega kati bega mukama bega tofa kubalabe bega gwempa mukama tofa kubanyiga buli lwe nkusaba nyongera yadde nga bingi byensaba gwempa mukama tofa kubanyiga buli lwe nkusaba nyongera bekiruma bakabe. Oli munene, oli mukulu, kyovulaba nga fesi yo wajinkweka. Oli kabaka, liiso ddene, oli ne munye yerengera gye sinalaba. Ye gwe mulwanyi wange gwe nina, nkwesiga ye gwalina stamina. Stamina. Ye gwandabirira kiro na misana, wene bakanze simanyi nawe bukya. Leka nkuwane, nkusute, upadde bingi katonda. Gwempa, mukama tofa kuba nyiga. Buli lwe nkusaba nyongera, yadde nga bingi byensaba. Gwempa, mukama tofa kuba nyiga. Buli lwe nkusaba nyongera, bekiruma bakabe.
Die.